bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kuba twumvira kuri radio zanyu telefone zigendanwa cyangwa se mudasobwa mwese mbahaye ikaze. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Kubakurikiye ibiganiro bigitangira mwagiye mwumva abantu batandukanye batubwira ibyo babayemo, ibyo babonye, ibyo abo bantu bumvise bagiye batubwira ahantu hatandukanye. Abenshi muri mwe mwari mwumvise bwa mbere mu buzima bwanyu. Uretse umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, twumvise cyane, twavuze cyane ku mujyi wa Ruhengeri. Ni umujyi warimo gereza idasanzwe ndetse n'urukiko rwaburanishije abahoze ari abanyapolitiki baje kuzimira bishwe mu buryo bukiri amayobera. Mu biganiro byashize twaterera ijisho ahitwa Nyamagumba, ni hafi y'iyo gereza ya Ruhengeri. Abagiye icyo gihe mu biganiro byacu bumvise ayo batubwiye. Uyu munsi turajya ahandi hantu hazwi mu mateka y'u Rwanda. Havuzweho kuba harajugunywe bamwe mu banyapolitiki bishwe aho nahitwa mu Rwabayanga, ni mu karere ka Bugesera hafi y'umupaka n'u Burundi. Uyu munsi kandi turabafungurira ku bijyanye n'urukiko rwaburanishije Major Theoneste Rizinde na bagenzi be. Ibyo bashinjwaga mwagiye mubikurikira mu biganiro byashize, ariko ni bike. Uyu munsi murumva n'ibindi ndetse n'urwo rukiko. Nongere nk'ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina. Veniste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku rubanza rwaburanishijwe abakekwaga kuba baragize uruhare mu iyicwa ry'abanyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 yavanyeho ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere y'u Rwanda ya Perezida Yoweri Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Abakekwaga mu ikubitiro bari 12 ku isonga hari Major Tony Stilizinde wari umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza. Urubanza rwatangiye ku itariki 29 Kamena umwaka w'1985 rubera mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, ubu ni muri Musanze. Ndifuza ko byumvikana neza. Major Theoneste Stilizinde yaburanishijwe inshuro ebyiri. Iya mbere yaregwaga kuba yarashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Urwo rubanza rwatangiye ku itariki ya 17 Nzeri umwaka w'1981, rurangira ku ya 24 Ugushyingo umwaka w'1982, nyuma y'amezi 3 n'iminsi 7. We na bagenzi be baburanishijwe n'urukiko rurengera ubusugire bw'igihugu ku dossier Hotel de l'Etat rwashyizweho mu mwaka w'1975, nyuma ya kudeta rukaba ari narwo rwaburanishije Perezida Gerigori Kayibanda. Perezida w'urukiko yari Simoni Ntahumvukiye. Abacamanza bari Major Stanislas Mayuya na Komanda Innocent Rwanyagasore. Ababuranaga uko ari 22 basabiwe igihano cyo kwicwa, ariko Theoneste Rizinde na Alphonse Marie Kagenza nibo bagihawe, abandi bahanishwa gufungwa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Uru rubanza rukimara kurangira nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International wahagurutse usaba Leta y'u Rwanda ko abakatiwe urwo gupfa bakwemererwa kujurira. Mu bushakashatsi ijwi rya Amerika yakoze yifashishije ibyegeranyo binyuranye by'uwo muryango, yasanze mu mwaka w'1981 Amnesty International yarabonye amakuru ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1974 nine bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu muri 74 nine baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari ministeri w'ingabo mbere ya kudeta. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze rushyirwa hagaragara ko bafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri uko bagera kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Nibutse ko nyuma ya kudeta muri 73 hafashwe abasivili n'abasirikare mu cyegeranyo cyayo cy'umwaka w'1986. Amnesty International ivuga ko nubwo abamenyekanye ko bishwe ari 56 umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1985. Kuva ibi biganiro byatangira nababwiye kwipfundo ry'ikibazo cy'abaguye muri gereza ya Ruhengeri bari abayobozi batandukanye bo muri Repubulika ya mbere ikiri mu rubanza rw'abarizwe kuba barabishe. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndifuza kureba uko urwo rukiko rwashyizweho nibanda cyane ku bari barugize.
Umwe yari umudakirografe yitwaga Doromozisimas ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakirografe kandi yari ageze igihe kujya kuri rofese.
Murumva umushinjacyaha mukuru muri urwo rubanza
bamubazaga yavugaga ko ntabyo ari busubize batazanye perezida Habyarimana.
Umwe mu bahamijwe icyaha Stanislas Biserukana we ni umutumire wacu
yari umuntu washaka gukora ibintu bye tuje ara perfection ngo chef amubone neza buri gihe.
Turanyarukira kandi rumubu rw'abayanga aho bamwe bifuza ko hazashyirwa urwibutso rw'inzira karengane zahajugunywe
kwe kwa dutuye ariko abandi bari barahanye ntibamenya kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashema abantu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Nkuko nabibabwiraga mu kanya Major Tony Sirizinde na bagenzi be bamaze guhamwa n'icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International yasabiye Tony Sirizinde na Alphonse Marie Kagenza kubahabwa ububasha bwo kujurira ntibicwe ariko ibyo ntibyaba. Turi mu mwaka w'1981 numwe mu mpera z'umwaka nyuma y'imyaka ine Tewone Sirizinde agaruka mu rukiko mu Rwambere rw'iremezo rwa Ruhengeri aregwa kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985 harigwa abantu 12 abacamanza bari bantu ki mbere y'urubanza baturutse he bashyizweho bate bafite ubuhe bushobozi n'ubunararibonye. Ngibyo ibibazo nshaka gusubiza nifashishije umuntu wabikurikiraniraga hafi uvuga ibyo yabonye azi. Ni Madame Aurea Mukangabo mu mwaka w'1984 yarashinzwe abakozi inkiko na pariki muri Ministeri y'Ubutabera ubakora akazi ko kunga abantu mu Bubiligi akaba n'umwunganizi mu mategeko mu Rwanda ikazi ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Jean-Ministre Nzeyimana kuntumira muri iki kiganiro.
Nkuko nabivugaga mu kanya rurya rukiko rwaburanishije Rizinde na bagenzi be rushyirwaho umwari muhari abantu bari bagize urwo rukiko baturutse he?
Nagiraga ngo bakutore nazo kuko twebwe twakinaga nk'abakozi b'inkiko na parike haba abacamanza haba n'abakozi bandi ariko ntabwo nashoboraga kumenya ko bashyiriweho kugira ngo bazaburanishe urukiko muri urwo rukiko rwarize nagenzi gusa nyuma nyine niko byagenze nibo baruburanishije.
Mubashyiraho se mwabashyizeho baturutse mu zihe ministeri bari bavuye se muri ministeri y'ubutabera bose barabacamanza bari bantu ki?
abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudakitirografe yitwaga Doromo Dismas ndabyibuka cyane kubera ko yari umudakitirografe kandi yari ageze kujya muri rosirete hanyuma undi
uretse gato umushyira umudakitirografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki
ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezimanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yarabyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza
ni nde wamutoranije
yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ntaya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yajemo
ariko ikidasobanutse ni nko gufata umuntu ukanyamigezi ukamuzamura mu ntera ukamuha gutwara gari ya moshi
ndumva icyo ari byo yego ariko sinabisubiza icyo ntabwo nazisubiza kuko nk'inama nkuru y'ubucamanza abari bayigize bari benshi ntabwo bigeze bavuga amatesungu ya jake ntabwo babyibajije
reka dukomeze utubwira bari bagize urwo rukiko mukanye bavuze perezida wari rugize ntiwamuhaye izina nahoze nshakisha yaba ari uwitwa Bareberaho Aloyizi
ndumva ari we niwe wagizwe perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri ndumva undi wa gatatu ashobora kuba ari yitwa Bisagahe hashize imyaka myinshi reka umuntu aranibagirwa
birumvikana
Karori kandi urwo rubanza sinzi ufite ngo menye koko niba ari we ariko mvuga ari we yewe yari perezida w'urukiko rwa kanto hanyuma aba ari we bajyana mu rw'iremezo hanyuma ubwo undi wagiyeyo nyuma y'uko abacamanza bamaze kubatsindira ni umugrefiye
Grefiye aba ari ngombwa mu manza zose uwo grefiye ari nde
ntabwo hakoze grefiye aba grefiye bari basanzwe mu Ruhengeri ahubwo hari umuntu wakoraga muri serivisi de renseignement wari maneko niwe wavuye muri sitati yarasanganywe y'umukozi wa administration centrale mu mbabare ko mvuga mu gifaransa ariko nta yindi terime ndi kubona noneho aza ubundi abakozi ba administration centrale bagengwa na minisiteri y'abakozi ba leta ariko kubuhera muri 1982 minisitiri w'ubutabera yari afite uburenganzira bwo gushyiraho abakozi b'inkiko na parike batari abacamanza kugera ku rwego rugera kuri diregiteri ku buryo rero niko byageze uwo nguwo ava mu bakozi ba leta aza mu bakozi b'inkiko wa parike noneho rero minisitiri w'ubutabera amugira grefiye en chef de cour d'appel amuha amujyana mu rukiko arakorera ku igrade iri hasi amujyana muri mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri
ahangaha ariko naho ndagira ngo humvikane yenda urampunda sinoga ndongera nkubaze umugrefiye ukora mu uri maneko avuye mu mwanya we ajya mu mwanya wo hasi aza mu bucamanza agirwa grefiye ku rubanza rukomeye nka ruriya ibyo bintu byo birasanzwe
uya nyine ntabwo ari ikintu gisanzwe niyo mpamvu ntibyibuka kubera ko ntabwo bisanzwe grefiye abari grefie wasize cyangwa abikoze azina n'akabitse akari ariko icyo gihe byari bidasanzwe ntabwo byari bihe bisanzwe kubera ko minisitiri Mugema nakimara kuba minisitiri w'ubutabera we mu nshingano yari afite hari ugutuma ruriya rubanza rubaho ibyo yakoze abikora akurikije yenda amabwiriza yari yahawe ariko njyewe ntacyo nabivugaho niba byari byiza cyangwa niba byari bibi ubwo nibyo ubwo buryo we yari yabonye
mu bantu bose umbwiye haraburamo umwe ntabona kugira ngo urukiko rube rwuzuye ndaburamo umushinjacyaha mukuru
umushinjacyaha icyo gihe nabwo nyine umushinjacyaha procureur wari uhasanzwe ntabwo ari we wafashe urubanza ahubwo hagiye undi mushinjacyaha witwa Bushirishi ndabyibuka ko yahawe imitasiyo akava aho yarari ndakeka ari ikirungo hanyuma akaburana n'uwaruhari akajya mu Ruhengeri
ya Mukangabo ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika ugasobanurira abatwumva uko abari bagize ruriya rubanza rwaburanishije Lizinde na bagenzi be aho baturutse icyo bari bashoboye gukora n'ubutumwa bahawe kurangiza urakoze cyane
murakoze cyane namwe mugire
umunsi mwiza namwe mwumvise abari bagize urukiko rwaburanishije Major Theoneste Lizinde na bagenzi be 12 bareberaho Aloyse wari president Ladislas Nyirarwinshi greffier umwanditsi na bitabgahe Charles Juji umucamanza mbibutse amazina yababuranaga Sembagare Theodomir Stanislas Biseruka Butsitsi Alphonse Bilizande Andrea Karahani Pierre Desiré Sebahunde Jean Maurice ntibande ba Joachim Degué Alphonse Nkudabagenzi Paul Sechugu Mpano Musingo Désiré na Rimenyu Fite Philippe umushinjacyaha mukuru yari Mathias Bushishi kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere twaramushatse turamubona atuye mu gihugu cy'Ububiligi nabo tumuhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika
urakoze cyane
nagutumiye kubera yuko wari umushinjacyaha mukuru igihe urubanza rwari izinde rwaberaga mu Ruhengeri nagira ngo mbere yuko dutangira washyizwe muri urwo rukiko ryari byagenze gute
mbere yuko iyo dusivuga itangira kuburanishwa mbere yaho ubundi nayo muri papaki y'ikibungo hanyuma mbona mitasiyo injyana mu Ruhengeri hageze rero bambwira yuko mu madosiye muri nayo harimo n'idosiye ikomeye nyine ireba abantu bishe abanyapolitiki ubwo rero bambwira guhagarika ibindi nkabanza nkasoma iyo dosiye kuko atari njye wayiteguye yari yateguwe na procureur general Kayibanda niyo nawe wayoboraga parike general yo mu Ruhengeri yarayimpaye ndayisoma ariko n'igihe cyari gitoya ntabwo nashoboraga gufata birimo byose ku buryo nyuma y'imyaka myinshi ishize ku buryo nakubwira ngo hari ibyo nibuka
byari ibintu bisanzwe yuko umushinjacyaha yimurwa agahabwa dosiye ikomeye nk'iriya mu gihe gitoya igihe baguhaye wasanze gihagije
ubundi uyu mushinjacyaha yimuwe abagiye ahasanga amadosiye nubwo batarayakoze atari we bayateguye ariko idosiye yateganyijwe kuburanishwa afata umwanya wo kuyisoma noneho akazajya mu rukiko yacishijemo ijisho kuko ubundi idosiye imaze kwigwa yashyizemo imyanzuro ku buryo nyine iyo myanzuro ariyo ujya kuvuga mu rukiko niyo umushinjacyaha avuga mu rukiko ni ukuvuga yuko niyo ngiyo yari yateguwe imyanzuro ihari ariko bifitwe na procureur general Kayibanda gusa kubera ko gire habaga harimo imyanzuro nzavuga ku munsi wa ngombwa nyine wiburanisha rirangiye bahise bayitwara ku buryo nyine nta nta kintu nibuka
bahise bayitwara bande bayijyanye he yabigumanye iwe mu biro bye yabyohereje Kigali byagiye he
ntabwo nabimenya kuko umva procureurari ntabwo yashobora kumbwira ngo ndayijyana angaha ngewe narangize ndayimusubiza kuko niwe wari warayinisiye aba yayijyanye niba iri muri karasomba generali yo muri parike generali nyine simbizi yose ahandi rijyanye sibyo ntabwo ushobora kubimenya
ari ikintu wagombye kuba wibuka uko Lizinde yaburanye tubwire Lizinde aburana yemeye iki yahakanye iki
Lizinde ibintu bamubazaga yavugaga ko nta byo ari busubize batazanye perezida Habyarimana wahagararana kandi perezida Habyarimana ntabwo yari muri dosiye ntabwo yari telefoni yavuga n'abandi ubwo rero nta kuntu bajyaga kumuhamagara atararizwe bakamubwira wewe perezida w'urukiko bakamubwira ati ntabwo duhamagara Habyarimana ntabwo aregwa muri iyi dosiye nyine bakababwira ati nimutamuhamagara nanjye ntacyo nirwa mvuga ati kuko byose niwe bireba basi
icyo gihe mwabigenzaga mute mwarakomezaga mwarahagarikaga mugahamagara i Kigali muti tubigenze gute byagendaga gute
ega n'urukiko ruba rubishinzwe ntabwo minisiteri ya publiki umushinjacyaha ibyo ntabijyamo kuko ababurana ababuranira urukiko umushinjacyaha aba ategereje kudahabwa ijambo akagira icyo avuga kikagira icyo asobanura ntabwo rero kuvuga ngo ngo urubanza rurahagarara cyangwa rurakomeza byategekwaga na perezida w'urukiko bagira ngo ujye ukabubwira bati ndi waba udashaka gusobanurira iyo ngingo ubwo turakomeza tujye ku zindi niba nyuma perezida yarahamagaraga wenda akagira ibyo asobanuza byo ntabwo ushobora kubimenya
uvuze ibyo kuba utarakoza nkete kuri iyo dosiye ariko iyo ndebye abantu batoranirijwe kuza kujya mu rukiko biragaragara ko benshi muri mwe mwari mwaturutse hirya no hino kandi mutaziranye ni ibintu byari bisanzwe ko hashyirwaho inkiko zigizwe n'abantu bataziranye mu gihe nka kiriya
hari n'izindi imitasiyo sijye wari wayibonye genyine ngezeyo hari amadosiye yahasanzwe natangiye kuyaburanisha hazamo iyo ngiyo nayo bambwira guhagarika yandi nkabanza nkasoma iyo ngiyo kugira ngo kuko ngo yihutirwaga bayandi ndahagarika nsoma iyo ngiyo ariko umva igihe nari mfite ni gito ntabwo nashoboraga no kurotona amazina yari arimo ngo ubungubu niwe yambwira ngo nibukiye umuntu uko byari bimeze ntabwo rwose ushobora kubyibuka ubwo iyo umuntu ashubije amaso inyuma wenda nk'ubwungubu bivuga ukumva ko abandi abo bacamanza bari bagize urukiko nabo bari bahaje vuba wenda ubwo birumvikana yuko izo mitasiyo wenda bazikoze bashaka gushaka abacamanza bashyashya barusamo ariko ntabwo umuntu yashoboraga kubimenya kuko ntabwo bagusobanurira iyo baguhaye imitasiyo ntibagusobanurira ngo dore mbamba yiguhaye
iyo ushubije amaso inyuma ukareba uko ruriya rubanza rwaburanishijwe ukareba ibyemezo byarufatiwemo wari uhari nk'umushinjacyaha mukuru usanga warakoze akazi kawe uko wagombaga kugakora usanga ibyavuyemo biguhesha ishema bibereye igihe n'igihugu cyaburanishaga abo bantu
narakoze umurimo wanjye kuko procureur general niwe wari ushinzwe iyo dosiye konkuriyo yateguye niyize nta n'igice nashoboraga guhindura ndi umushinjacyaha mutoya kuri we ntaho nahera mvuga ngo dosiye yakozwe nabi cyangwa se yakozwe neza kidakoze umurimo wanjye gusa nta kindi
bwana Bushishe Matias ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
yego nanjye ndabashimiye murakoze
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa.
Nkuko byanditswe n'ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda Imvaho numero 591 yo ku itariki ya 8 kugeza ku ya 14 Nyakanga 85 yandukuye uko urubanza rwagenje abiriguye aribo Lizinde Biseruka Cyarahani na Sembagare bavuze ko amategeko yo kwica abanyapolitiki bayahawe na Etat Major biri ku rupapuro rwa gatandatu. Imvaho ikavuga ko imyiregurire yabo ishingiye ku mafaranga ya prime agahimbaza musiki ngo tamajoro yaba yarahaye abantu bishi mfungwa. Iki kibazo twakibaje Colonel Laurence Rubuga mu biganiro byatambutse, ibisobanuro yatanze mwarabyumvise. Muri make yabwiye Ijwi rya Amerika ko amafaranga yatanzwe yarayo kugurira ibiryo bishyushya abasirikare bajyanaga imfungwa aho zagombaga guhatirwa ibibazo interrogatoire. Mu kiganiro cyo ushize icyo kibazo nakibaje Colonel Stanislas Biseruka, igisubizo cye mwaracyumvise. Nabijeje ko ikiganiro nawe gikomeza uyu munsi. Dore ikibazo cya mbere namubajije. Iyo wumvise ibyo Serubuga avuga, yavuze kenshi hano ku Ijwi ry'Amerika, akavuga ati biriya bintu ni Habyarimana wari ubizi, ni Lizindi wari ubizi, ni Kavaruganda wari ubizi, abo bantu bose bari kubashobora kumenya we ntabimenye.
Aka seruba bishoboka bice ndumvaje ndabwo chef d'état-major kuva Habyarimana yafata yaba president kugeza ejo bundi ngo bako aba pension ejo bundi ariko aba president ngo ngote donc uraba iriya arume umuziko yani fatwa yani fitwe antite naba afite nabantu babi evitwe na seruba na Habyarimana kandi urufitira arume afite n'ose yashobora kuvuga ko atabizi ko bishoboka bice. Umva bishoboka bite
nta kuntu abasirikare bari kufata abanyururu ngo babajyane kugisenyi, abandi basirikare bavana kugisenyi babazana mu Ruhengeri, chef d'état major atabize kandi basirikare bavuye muri circonscription imwe bajya mu yindi.
Tona ya kano kamwe ugomba kumenya bari abantu bafite network iteye ubwoba. Nakubwiye ko hariya batiri kabajyaga barwanyira inda hariya mu Kitagoshi. Nabi mu gitondo nka 3 saa 4 mu telegram kabiraje ngo ivuye na da plan dore ko abaye sida ayindi ko atara pole kiri ngo bishobote pa meme contact bishobote sabite. Naona narimba havuga ni sefu kimura project yuri ferancete z'abasuye kandi kuko niko byagenda ndongo nakandi kabageraga ngo nagato badashobora kuba
uriya Dr. Hakizimana Cypriane wajyaga muri gereza akajya kwemeza ko abantu bapfuye, waramwumvise bigize umenya makuru ye uwo muntu uramuzi?
Icyo makuru ngiyumva ndimwe muri kwimbwira urukumva icyo akora icyo ndi gusa tuto dibi yari uriya akiyene ndo ngumbwira ko ngiyumvira ni temanya yabana batahagaze kuko iri ni federation mwa ifite ba jenempa ndo nahagaze ho ni buhere docteur kinyene azi arebe ni prezo ya politiki araba araza ndamuherekeza arareba empire abaza uko ameze n'iki tusa agenda kwa dipoti arangije arataha ku mugoroba. Ibyo ndikubwira ko nabihagaze kuko nagibone yewe
mujya muri prezo. Niba wibuka neza abo bantu yabonye akingeneye nkabo wibukamo wavuga uti yabonye Nzanana, yabonye Munyaneza, yabonye Bizimana, yabonye Kalisa, abo wibuka niyo baba babiri cyangwa batatu
no bari abose cyo giye ndetse cyo giye bapreparaga ntuza bya by'ubukiko noneho nyuma apre gato nibo bohereje ntuza dokiteri kunyine kuza kubareba bose kuko icyo gihe hari umwe ngibuka ko agombaga kubareka nanjye niba bavuze yuko afite ikibazo cya hipertension ko mbari febre n'iki njyewe ubona cyane kuko aricyo gituma patete aramuhereje icyo njye ntagaze nkubwira.
Wowe wari uyoboraga Ruhengeri mu gihe Lizinde yategekaga ibiro bikuru bya Rasenyoma ari Major Lizinde, nkuko tumuzi rizinde mwarafunganywe mwarabanye rizinde mwagize imana inkotanyi zibavana muri gereza muri kumwe mujyana mu nkotanyi muratahana mu gihugu rizinde uramuzi rizinde ibintu bamuvugaho nibyo baramubeshyera niki yakubwiye
ikintu nge ngo itete kitukoje kwa neyo urabyumva ndiyonko nge ngo ngiyere rizinde yari umuntu washaka gukora ibintu bye tujwe ara perfection ngo shefa amumoneza buri gihe ukumva kandi twaje tayi nakubwira tundi tundi nakubwira atendeze kuvuga ariko nicyonzi nuko buri gihe we susiye ari kugira ngo shefa tajya kandi kamwe amubona ukumva sa place tete tanvier nkuko mise mu Rwanda donc ariko kunyine akora neza kugira ngo nyine mbese atagira akantu kagatutsinda we mutware we amubona donc sutu yashaka kugira ngo buri gihe agire ikintu mbese toujours il y a une perfection pour voir bâtir au fond la sérénité de ta chez ça donc on peut dire comme ça mais c'est alors mais c'est ali entre temps entre très bon contact avec son chef il dit qu'on dit qu'il y a quoi à vous dire naye binyo kuvuga ati ndi ndese ari gende itegeka ko mutandota ahubwo donc lui donc so si ari yese yo kuba entremonter ama avec son chef ati
chef yamubwiraga ibyo agomba gukora akabikora
ndakubwira ko so si était le meilleur exécutant possible dans son chef rukumba kandi ko niko byagenze yatagiye bijyana ntabwo ari kuzamara ya myaka mira service yayimaze
uwitwa Alphonse Butitsi yari umusuzo officier rizinde amwandika avuga yuko ari mu bantu babe executa bagenda bica abantu
ndabwo cyo gihe hari abari abantu babaga muri police bafite amapete hejuru utiko ndumva utagiye kakudeta hawe shambarwa amapete bwo kuryo n'abakifi n'abapolisi bose bashyize mbere mu gutwara amapete
ndakize ijinde munyandiko mpamya ko ariye kuko nayihawe n'uyayishigiye avuga ko wowe bisiruka havuga intore rwangirahe na nzabarirwa mwese mwara basirikare mufite piti rya komanda mwahawe amabwiriza yo kwica imfungwa zari ku Gisenyi no mu Ruhengeri ibi ngibi rizinde n'ubyandika
wenda peut-être yabyanditse pour étayer cyangwa se pour peut-être habiller des déclarations ariko ndumva ikintu kivu kimara prone ahubwo ndikumvira kumbwira amakuru menshi ahubwo c'est vrai kumbwira amakuru menshi urete ko nenge peut-être à partir du mbwiye je peux peut-être essayer de
donc aba bose ntago bazi
bose ntabinahabye abantu ngo bandi ngo barubiri kibandi bose nabikwe n'ikivirema baje ni kwale pa
rwangirahe ni wawe ndi wagusimbuye amfete wa mu gihe utari uhari komanda rwangirahe ni wawe ndavuye muri eta major aje kugusimbura baragiye muri Aziya hanyuma havuga izore we yabaga ku Gisenyi urumba
rwangirahe niwe afite wali yakoraga muri mesamere ta major ngewe quand on m'a dit que je devais accompagner le ministre des affaires étrangères j'ai dit yuko inikagiye kwisigira bona Joel alors ngiye kubona bana bari ndoza ta major
kandi ugarutse uvuye muri Aziya usanga abanyapolitiki barapfuye abandi bose bari bagihari Koloneli Biseruka uyu munsi nk'ubu ngubu uwaguhagarika imbere yabari yabana b'imfubye babari abanyapolitiki ndetse n'abari yaba bagore babo bakakubwira bati gira ijambo babwira nk'umuntu wari uri mu Ruhengeri mu gihe bari bahafungiye wababwirira ihe jambo
kintu kugira kandi nawe kizagufasha mu buzima bwawe ikintu kimwe. Ikintu Yesu yasize aturaje mu rukundo. Tetumva rero uburiho ntange pararaje ubu no ntange kumva uburemere bw'iryo jambo. Afite ibyo byose ubona turimo twivurugutamwo ndibi ndibi kibaho makuru y'urukundo nta kindi. Urumva nabwira nti mugerageze kugira urukundo kandi muzaroroge nabo muzabyara bose kuko sanza muru nta kintu isina umwanda nicyo nkubwiye nta kindi. Nicyo nabwira kandi ntacyarekana nka gisinya.
Colonel Biseruka ndagushimiye cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu rubanza rwabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, urukiko rwemeje ko abisha abanyapolitiki bakoze uko bashoboye bagahisha abategetsi uko babishe. Ndongera nifashishe ikinyamakuru Imvaho nimero 591 urupapuro rwa gatandatu aho ivuga iti umugaba w'ingabo wungirije ndamuhizina ni Colonel Laurent Serubuga kuko icyo gihe Imvaho ntiyarivuze ntiyigeze amenya uko abo bantu bishwe. Iti Lieutenant Habyarimana nta mfungwa yigeze avana ku Gisenyi ngo ajye kuziroha mu Rwabayanga. Hano ku ijwi rya Amerika mwumvise ko Colonel Laurent Serubuga yabonanye na Lieutenant Habyarimana mbere y'uko yicira abantu mu Rwabayanga nk'uko byasobanuwe, ariko nanone radio ijwi rya Amerika ntiyabahamiriza za ukuri kwabyo. Mwaramwumvise se Rubuga avuga uko yatangajwe nuko Lieutenant Habyarimana yoherejwe kwiga mu Bubiligi amaze kwica abo banyapolitiki. Ibyo nibyabaye kuva icyo gihe Rwabayanga yongeye kwinjira mu mateka mabi yahekuye u Rwanda nyuma y'ibyayivugwagaho mu nsigamigani, indahiro ndetse n'umuco nyarwanda mu buryo budahishema ikiremwa muntu, budahesha ishema umunyarwanda. Rwabayanga, Kagohe mu Bigogwe, Irimbi rya Gishenyi na Nyamagumba havuzwe ko ariho hashyinguwe abahoze ari abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Mu biganiro byacu byashize ijwi rya Amerika yasuye Nyamagumba tubabwira uko iteye n'ishusho abahagiye bakuyeyo. Nyuma ya Nyamagumba, radio ijwi rya Amerika yifuje ko mwafatanya urugendo rwo guterera ijisho mu Rwabayanga. Nanone mu ndorerwamo yarwo nta mashusho tubereka ntituri television, twoherejeyo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda. Eric,
ndagushimiye cyane wowe Venuste Nshimiyimana kuri uyu mwanya mu kiganiro muri Isanga. Ntabatindiye rero nkuko arumaze kwibwira kurikira ikiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika koko nagiye ku rwobo Rwabayanga ruvugwaho amateka maremare nkigera ahitwiramira mu karere ka Bugesera. Nahise nuri ipikipiki njyana ku rwobo Rwabayanga rwakunze kugarukwa cyane ku mateka, twerekeje hafi ku mupaka wa Gasenyi Nembo uhuza u Rwanda na Burundi.
Nuko va twinjiye ku Rwabayanga hari bifatango myinshi
n'ubwo akabara akarari k'inkuru k'imodoka inako k'inka zicamo zigiye kwinywera amazi hari
nta modoka zijyayo
nta modoka
zijyayo ku rwobo Rwabayanga naho ngaha
ariko buriya rwarasigiye kubera intuzi ubundi nihari hari cyane ntabwo abana bakaga koga.
Abana, ko muri koga mu mazi mabisi?
Nagari mabi.
Bivuze ngo rero ni inka ziza kuhanyera ndabibona.
Inka ziza kuhanyera. Ubu hano? Ugiyemo gutya harimo intuzi, indaki, indani, isa nk'igera hano.
Ahantu hameze nk'indaki?
Iyi hameze nk'indaki. Noneho hariya buriya buriya mwana ahagaze ku mukingo, ariko imbere yaho buriya harimo intuzi, ikintu kimeze nk' nk'isikariye
kitoga n'amakimana.
Hasi muri kugera yose? Hagaratire. Aha watubira. Aha ni hari hari? Agezemo hasi? Hasi hameze gute? urikumva hasi hameze gute harimo ibitaka n'ibyatsi
nyuma yo gusobanurirwa amateka make kuri uru rugobo rwa bayanga byabaye ngombwa komenya niba aba bana barwijambaguzamo hari icyo baruzi
umwana aha ngaha ngo bahita ngo wowe ufite imyaka ingahe cumi n'ine wamenya gute ko ari rwa bayanga
numvaga ababyeyi bo mu rwanda rwa hambere harimo babitubwiraga
none se hari amateka mwigeze muhamenya hano ayahe
nuko bafataga abakobwa bakabaroha mu rwobo rw'abayanga batwaye inda z'ibinyenda
wabibwiwe nande
n'ababyeyi bacu
uretse ibyo nta kindi wigeze uhamenya
nta bindi nigeze mpamenya no muri jenoside ngo bagendaga bafata abantu ngo bakabarohamo yavamo bakamutema
ninde wabikubwiye byo
n'ababyeyi bacu
none si iyo muza kogeramo ntabwo wamuba mufite
iyo uri wenyine ugira ubwoba ariko uri kumwe n'abandi ntabwo
bawumva nk'ubwoba wagira bwashingira kuki ubaye uri wenyine
umva ntinya nk'abazimu nk'abadayimoni wenda nk'abantu bagiye baruhamo baterekeranye
mwese muri gase muzajya kwiga ryari se mwese mwiga mu mashuri yisumbuye none se ndabona muri n'utubido n'utujerekani amazi ya hano murayavoma bigenda bite
amazi yanywa cyangwa se tukayasimisha
amazi kanywa abantu bakaza bakavoma bakajya kuyamesesha ariko ntabwo wayatekesha
ntabwo muyatekesha urugobo rwa bayanga ruzwi mu mateka y'u Rwanda ko mu bihe byo hambere bahaciraga ababaga batatiriye igihango ndetse n'umuco nyarwanda by'umwihariko ku bagore bavuga ko bajyaga abakobwa batwaye inda zitwaga izindaro babacira muri uru rwobo na nyuma mu 1973 kuri kudeta yaranze u Rwanda muri repubulika ya kabiri havuzwe abanyapolitiki batawe muri uru rwobo rero ruhereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora uvuye i Kigali ni nko mu birometero 56 ngeranije uko nagiye mbibona ku muhanda wa kaburimbo ndetse hegereye kaburimbo uharebye rero urabona ko ni urwobo rurimo amazi yanduye ndetse n'ibyatsi bigaragara ko haba hashora inka ni urwobo ruri mu rutare niba rumanuka nkundikije uko bagiye bambwira abaturage baravuga ko rwasibamwe kuko ngo rwari urwobo rurerure ndetse n'abana baragenda bogamo mu bihe bitandukanye reka rero dukomeze dukurikirane ku bamenya amateka iyo kudeta yo mu 1973 twumve ko bagira icyo batubwira ku buryo kubona umuntu wuza aya mateka n'ibintu bigoye ariko tuza gukomeza kugerageza nk'uko twagiye tubyizeza abakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga
mu buryo bugoranye twageze ku musaza Petero Serukungu w'imyaka 95 n'umukecuru Steria Kankuyo nawe w'imyaka 80 kubera izabukuru bombi bigererwa mu rugo na cyane ko batakibona n'abantu bazi kuganira bya gipfura bagacishamo bagashyenga banyakiriye iwabo mu rugo mu murenge wa Rwerinemba
muzehe
muraho
muraho neza
muraho
komera
yeza kuru
mteka ryose
muraho
ego umeze ute se muzehe
yeze nara mwana
byagenze bite
byagenze nara
ni izabukuru se muzehe
ibyamwa byose ntatwaye wa mwana
urarwaye
ariko cyane ni bukuru no guhuma
ubu ntabwo ubona
ahabe ngo n'ubundi akuza
ntabwo uri kumenya byo birashoboka nitwa Eric ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika
bagira ubusa
Eric bagira ubusa
njye numva avuga
yego
ariko si uko njya kuvuga
uyu ni umukecuru wawe
nuko twaradapfuye twarahuye twese
muraho umukecuru
ndiho ndaramutsa muzehe uraho
yego
iteka
ryose iteka ryose
uraho
yego
karame tampaye ha mu Rwanda abanye bakuru bigira amajwi ameze nk'aye imbarabara
imbarabara gute
nikwi
mwese ni umunyamakuru wacu
yego
ariko se kwatari uko numvuga
mbamvuga gute mbamvuga nk'abana mbamvuga nk'abasaza mbamvuga gute
uvuga ijwi riranguruye rigera kure
nkavuga
nare ko nigisere nkavuga ntwa ku musore ko nuboniwe ahubwo icyanyemeye ijwi uvuga uri ka gitumba ibyo wabwiraga ku mupaka wa gasenye na bambe
wa kanyaru
we nuwo ibare jobundi buri
Nukubango radio yacu murayumva
turayumva radio y'u Rwanda turayumva cyane nkunda no kwicurangamo cyane ntigira amabuye ariko nayavuze
biriya biganiro byatangiye kuri kudeta yo muri 73 nabyo ujye ubyumva
ndabyumva cyane cyane n'abandi ba wa mugabo ivugirondere mu Bwongereza n'intuzo
Venuste Nshimiyimana
ni na ukunda kwibaza amateka yo ndamwumva
umusaza Serukungu gumbere kumubaza ku mateka zikurwa urwa rwabayanga nabanje kumubaza aho yaraherereye kuva mu mwaka w'1970
twara yitwa Mpira
Mpira
hari aho inka zakagame ziba urwobo ruri ku mushoro w'uyu musozo uyu turiho wambuka gakombo gahita ujya ku rwobo kuri Duwane
ntabwo mwagiye kuhasura ngo murebe ko hari hano
cyane ko abantu bari babwiyemo se
yego
ntabwo twahasuye ariko kuvuga ko bajugunye mwe abantu byo twarabyumvaga ariko ntabwo twagiye kureba imirambo nuko bimeze ariko ubundi rusanga urwonda ruzi ko rumeze nuko rute ko icyo gihe baranaharindaga abasirikare bare bahakekeje ntawageragayo
mwamenye gute ko haba harindaga
abasirikare baraharindaga bariyeri ebyiri kuuturuka muri ngenda n'uturuka inyamata
ku buryo se mu rwo kuharinda bashoboraga gukumira bashoboraga kuba yashaka
nta n'umwe wageragayo nta muntu wagombaga kugerayo nta n'umwe wageragayo
ubu ufite imyaka ingahe muze
ikiyoni urakize
yego
nange niko bimeze ufite imyaka 95
ndetse wenda kuba warahumye ariko uracyafite imbaraga
reka nta mbaraga dutisohokera dukorera utagira ate mba muri iyi nzu sinsohoka sinyaganye singira abandi bari mba muri iyi nzu
ubwo se ayo makuru mwayabwirwaga n'iki ko mutabaga mwemereye kugerayo
amakuru twayabwirwaga n'ababa bahabuye hariho ababaga bahakora bakaza kare babivuga
bakora ku rwobo rw'abayanga se
bakora kuri Duwane bakora no ku rwobo nuko ngo bigeze kujya bakora bakajya bakoramo amacumu y'abantu batagamo ba kera cyane bagize kuyakora kwakora hakoreshwa n'umuzungu bagakoramo amacumu inkota ibintu byinshi by'ibyuma ariko byinshi abantu ariko ku gihe cya mbere kitari iki gihe ubwo babikuragamo
urwo bose rwari rurerure
ye baba we rwari rurerure cyane ntane cyagwagamo ngo kizazamuke yaba inzovu yaba imbogo icyagwagamo cyose cyaheragamo
mu bujya kuzimu rwareshyaga rutegura
rwageraga kure cyane nta muntu warebagamo wateragamo ikinonko cyangwa ibuye ntumvirwamo
habaga hari imeke habaga harimo amazi
habaga harimo amazi habagamo amazi cyane nta nubwo rwakamaga
waba warigeze kugerageza se ushaka kujya yo wenda abo basirikare uvuga baharindaga bakagukumira
yewe
yego
bwamwana twagiye ariko ntitwahagera
mwagiye muri tsinda cyangwa mwari nk'abantu
twari nk'abantu bageze kuri bana ariko tujya kureba turi abasore icyo gihe twari nari nkifite imbaraga ntarahuma twitwaje n'imiheto ngo turahiga ariko baratwirukana
wumva gufite amatsiko yo kuhagera
niwo kugira ngo tujye kureba iyo mirambo
ntawe wamenye mazina
ubanye hatawe ndakakuroga ndakabakashwi nta zina ntacyo ntabwo nakubwira ngo hagwe rugize bite bajugunyemo kanako ya yesi nakubwira ngo bari bambaye imyenda isi cyane n'icyo ya naba nkubeshya ntabwo nabigeze bibyo
amateka yo kuvuga ngo bajugunyaga abakobwa batwaye inda z'indaro mu rwabayanga wowe wayamenye ute
yewe namenye mbitekererezwa na ba mama baratubwiriye bati rero mukobwa nutirinda bazakujyana mu rwabayanga gikomera wirinde batazajya kukuroha nicyo cyabiduteye rero umubyeyi iyo yakubwiraga ikintu rero waragitinyaga nyine ukagira ubwoba utibazando mu rwabayanga ugahora wirinda cyane ndetse wikomeye yeho cyane bikabije tubatazando
tuvuye mu rugo rw'umusaza Serukungu gwo n'umukecuru Kankuyo twakomereje urugendo rwacu narwo rutoroshye ariko nanone abageze mu zabukuru bakagerageza kudufasha kumenya aho ababa baza amateka ya rwabayanga baherereye
mutera bambe mutera bwa rutazara hari kimonyo cha mugenzi arahari kumukomo aho bantu nkubaza ndabazi kandi nabamere bahari Wekanze nyo bari umuntu umba Jonathan ubusuri mu mudugudu Wekanohereza umuntu ahagusange umuyobore agere kumukoma areba abantu baho bakira bahazi hari ibyo ashaka kubabaza ariko ndashaka abantu bari batuyengeruka cyane cyane begereye iri yashamba
nkaho umusaza gasirebanya nawe numukuru mudugudu w'umuyoboro muri Rweru yavuganaga na mugenzi we mu murenge wa Ngeruka mu Bugesera kuri telefone amudusabira ubufasha urugendo rwacu twakomereje mu murenge wa Kamabuye tuwashaka umusaza Mina Dabu Nitegeka afite imyaka 75 y'amavuko yatuye muri Bugesera kuva mu 1971 avuye igikonko mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda yabanje kumpa ishusho ya Bugesera y'icyo gihe
hari mu ishyamba diri ishyamba ry'urugenge ishyano buryo ibikoko bitinya abantu none abantu baza imbogo zigahunga abenshi basuhukana inka imbogo no buryo itinya uri imbere y'inka ukazicengeramo imbogo ikagenda inka zigafuha imbogo zitinya inka byabuze
imbwebwe zo zari bizi
yo impisi
Muzehe Aminadabu nubwo atageze neza kuri rwabayanga ubwo harimo imirambo y'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere amateka yarwo hari cyayaziho
haragiraga inkabana ndetse bakiri batwa bajyaga bagatora amasaha yabo barushyemo
amasaha
ni imyenda babarohagamo babahambiriye mu ntuze mu babahambaga gipfura babahambiraga mu mashitingi bakagenda bakaroha mu rwobo
hari imirambo yigeze uhabona se
imirambo ari ibiraka ari murango ayibonuke cyari biraga kukurwa urwa bayanga ni rurero
udushushanyirije hari hameze gute icyo gihe
ukuntu hari hameze hari harinzwe hari harinzwe yo barohagamo hari agahanda kajyayo abasirikare babaga bakicayeho no kurwoba bakicaraho kugira hatagira abashumba bajyamo batajyamo kureba
ugiye mwabaga mujyayo mwabaga muragiye byagendaga gute
twabaga turagiye
ubu hari abantu mwabaga muragiranye wibuka ngo naka yafashe isaha isagurutya wenda y'umweru cyangwa y'umukara
reka ntibashaje barashaje bamwe hari witwa Seke ukunze hakurya hariya yahikura isaha igitumbi bakishe bakirambika hejuru yarapfuye yarashaje benshi bagendaga bahakura ibintu
wowe se hari umurambo wahabo
bari barahise ngo ni ibanga ry'igihugu nubu kainiri
narindi kwibaza uhaheruka ryari wowe
mpaheruka ishyamba rigihari abashora mari batarahaza nibwo mpaheruka
ugeranije hace nk'imyaka ingawe uhaheruka
ibiri
urasubira yura hareba usanga n'urwo rw'abayanga
hari nibitari nubu nakujyana singuru
nago byari byoroshye
nubu nakujyana ingaha kugova hari n'utubuye naho kaba kangana gato urebe kwa Imana hari yarufukuye naha kabuye kaba kangana gato ntiwakeguraho kizire hari bitari dukikijwe n'ibitari ariko ntiwakuraho kabuye utinjugunye mu mazi ndore ntikomoka ntibibaho
hajyari
Imana ajyaho
yego
ajyaho mbega ari nk'intambara uretse kwitagiye mu baturage ahubwo yikanye mu bayobozi yigire mu bayobozi nta muturage yakuye bafataga ikintu cy'igihinza nk'icyo kigize ikintu ku bwa Kayibanda bakajyana bagatayo ntawe bafungaga baruhaga hari
mwumvise se ngo batayemo abo banyapolitiki mwebwe nk'abantu mwari muhaturiye mutuye hafi yaho
mwari banyapolitiki batayemo ntawakandagiraga cyakora wahengeraga abasirikare inka zihageze ukajya gutangira inka ariko abasirikare bahicaye bahari
mwarabarebaga abasirikare
bararebaga baririnze n'inkoho barurindaga
kuburyo se wenda nk'umuntu
iyo banaharohaga bwo ntibahavaga barahakambikaga yatagira urujya kureba kurunguruka mu kureba
nk'umushumba w'icyo gihe washoboraga kuba ugiye gutera inka ngo itajyayo ukumva harahumura hate haranukaga wahumvaga hameze
haranukaga haranukaga amazi yose yari yarahindanye uretse ko haje gukama harongera rurongera ruzamuka ruruzura ariko haranuka hari uwo wumvise mu makuru wenda ukuri umwana hari uwo wumvise bigeze bica babaruhaga mu ibanga ry'igihugu ari barazanaga imodoka yuzuye bagapangura baruhamo bose barunzi yo
none se kugira ngo muzamenye ko hariya mu Rwabayanga bahataye abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere mwabimenye muti
twabimenyaga twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashema abantu tugahindura inka zikagaruka kibuga bugepfo n'abasirikare kandi ntibatumaga inka zihage
ntiwababona ntugira ubwoba cyangwa mwarimu wamenyereye
twari twarabamenyereye n'abana nk'aba baragendaga bagasanga aho bicari bakaguma bakaganira inka zigarisha bagasubirayo bati muzire ntimwegere hariya kugoboka bahavaga bimaze gushwanguka bigiyemo hasi ubundi abapimu bakahava bakagenda
wowe hariyo wigeze ubona iyo mirambo cyangwa wasanze yarashwangutse nko
yari yashwangutse baruhiyemo ntibahakandagiraga wahageraga byarashwangukiye
naho ku musaza Serukungugu wemeza ko akurikiranira hafi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi ngo iyo yumvise iby'amateka ya coup d'etat y'1973 n'ibyakurikiye biramushegesha
nsigarana ubwenge bwo bwatembereye bo kubona abantu bapfa bazira ubusa ntacyo bazira ntacyo kumva umuntu yatemye undi yareye undi yajugunye undi
bo wababwira iki ku bayobozi babo muri ayo mahirwe
ababuza babo icyo nababwira kwihangana kuko nta cyaha gihorwa ikindi ntibaba bihorera ngo bagabye nta kindi bakora ndetse uretse wa mugabo uretse guceceka bakumirwa bakabana nk'uko abantu bavuze ngo nimwihorere bamarana nta kasigara
ngira ngo Venus Nshimiyimana ayo niyo makuru Ijwi rya Amerika yabashije kumenya ku mateka y'urwobo rwa Rwabayanga muri Bugesera ku bijyanye na coup d'etat yo mu 1973 Ijwi rya Amerika ibikwiye ku mutima ishimiye byimazeyo abafashije kugera kuri aya mateka ya Rwabayanga cyane abatuyoboye tukagera kuri aba basaza n'abakecuru bazi kuri ayo mateka
arakoze Eric Bahagirubusa shimire kandi mwebwe mwese mwamufashije kurangiza neza umurimo ashinzwe
twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibamenya kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati baraye bashema abantu
mbashimire namwe Oreya Mukangabo Matias Bushishi Stanislas Biseruka mwatanze umuganda wo kwandika amateka y'u Rwanda
umwe yari umudatirografe yitwaga Doromozisi Mazi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze
ni hano turangije ikiganiro cy'uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi uri Washington DC wagihagarariye mbashimye mwese kuba mutega amatwi Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Nshimiyimana murakarama.